Jeje kuma pesa ate kwa no beti. Yoche beti nzana mkuwide. Genge je nzana mpulile. Blast kids akokosi mawulile. Jeje kuma pesa ate kwa no beti. Yoche beti nzana mkuwide. Genge je nzana mpulile. Blast kids akokosi mawulile. Shua nzana mutua. Kaimba kama nyindi mashua. Shua shua tua. Kaimba kama nyindi mashua. Chande shua.
Sanze ruapu za weze achanga ni mchakaze shio. Wesibye mukampu kugamba wake up. Kulabo ya galafu gazi pick up. Unga taking it in zende chapu. Wesibye mukampu kugamba wake up. Eze zozi pick up. Unga taking it in zende shua. Nena mutua kwa imba kama nyindi mashua. Shua shua tua. Kaimba kama nyindi mashua. Chande shua. Nena mutua. Kaimba kama nyindi mashua. Shua. Shua. Tua. Kaimba kama nyindi mashua.
Ede bade shua. King J. Nena mutua. Blessed kids tuliba machua. George kuma pesa alichua. Manager kuku ajatua. Brother Junior and my mom.